Check 1, 2. Left arm. Yeah. Okay, check it. Lord forgive me, long time coming. Ulinifanya lyrical champion, sapa mindo na kunywa chai na trophy. Nilisikia kuna kibogo ya na die be, father forgive him juu ajui ni nini anafanya. Nilisikia kuna ngede ya na die kusmile na mimi, father forgive her. Ajui left arm ndio ile chura au kiss kabla waolewe. Big black nigga na mystery bright sana. Na kuna yule na claim dope, atezaje linganisha pampa na ngoda yoko zuna. Father forgive him, akili nywele ni aja wanaleta vipara place kuna nywele. Lord have mercy, na wasamee wale wanafikiria hii ni chaole. Ndera sama omena wanajita ma big fish. Father forgive them, manabi wa uongo na partizana na maji ya siwe. Jadi mapoko wana play hard to get. Lord ukuwe na masi, dope lines bila weed, hizi ndio zile ukuanga hard to get. Bats of a feather, nikiwa na ganja mshi wako wana kujanga na kilaita. Father forgive her, mindi unafanya ngugi wa dhiongo. Bebe ndoa kitafta kisima after the river between kukauka. Lord have mercy, sindo wale upitia kando ya the burning bush. Na matimba di Moses ana to envy. Father forgive us, nianze kudunga kanzu na miguzi ko crooked. Imagine strong na uko weak siku saba. Mungu akusamehe. One thing in common na pickpocket, kutafuta za Kaisari. Father forgive us, kwa 10 commandments ulinishoni siwe, but vile hii beat lazima ni imade. Lord have mercy, walituambia education is the key, but hip hop ndio the master key. Father forgive them, sana surroundi wana wale warembo kala mbogini, na ule ata confuse mistari zangu na parodi za mwalimu jini. Father forgive him.